I am deeply concerned with the recent coup d'etat in Burkina Faso.
Ne kunna sirilen don kosɛbɛ kɔsa sanga ɲangiri min kɛra Burkina Faso. Sɔrasiw ta baara ye nin ye ka se k'u ka jamana ani jamanadenw lakanda. A ti bin olu ka wuli ka to ka foroba sanga kɛlɛ. An y'a kɔlɔsi ni nimisa ye jatigɛ waliyakɛlaw olu bɛ ninnu mara ninnu na. O bɛ kɛ sababu ye ka lafiya ani diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲasuma ɲangiri. N ka weleli ye min ye ninnu jamana sɔrasi ninnu ma. O k'u ka sɔrasiya kɛ o ka cogo ra ka se ka foroba fanga baaradaw dɔn.
And re-establish the democratic institutions.
Dɔw bɛ fanga ɲangiri tigɛrɛ fɔ. Ninnu wagati ninnu na fanga ɲangiri tigɛrɛ bɛ fɔ nka o ko ninnu kɛ ka nɔgɔn. Démocratie danbe o ti bɔ adamaden nisɔndiya. Walisa nisɔngoya ra. An ka mara ninnu démocratie olu ye danbe ye min ka ɲi ka lakɔrɔsi. Fanga ɲangiri o ti bin. An bɛ wagati kura minnu na.
Value that must be preserved. Military coups are unacceptable in the 21st century.